parents on the track.
Usinipende tafadhali, talaka ukitaka wazi. Mama kasema nikipaji wako wanaujali. It doesn't get too easy. Swali niulize kama gani. Nimevumilia sana kutoka Januari. Miaka zimepita sasa hivi leo Februari. Tukikutana secondary. Leave me alone cause I believe in it. I believe in so much that I think I keep. If you think you're perfect, maybe you should leave. Let me be what I feel. Something real at your nana me. Nenda zako nenda kajipe life easy. Tumemaliza na stake story nyingi. Kwa heri, I'll still be me.
Something going.
Leave me alone cause I believe in it. I believe in so much that I think I keep. If you think